is the African music mix on the Voice of America. Hirola. Yeah. Hirola. Baby. Hirola. Ah. Hirola. Ah. Oh, tutu shele. Moroku kinto ne wabe. Honi ko so wo. Ko se re. Mo de ju ni o bebe. Ewa wa moto ni ko ni ba. Omo golo so pe ko si ya. Walote be hodi ya 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 surprisingly omo wa lo to gala la o wa pe meji ikini wa be lo tukasa omo ele mama pa wo mi sita 50 50 ni no shake it stop that don't be silly drop me
you love me see you in the take from kind of baby are you saying I'm even on this shit
I love you, Hirola. Oh, Hirola. I can never do without you, Hirola. Ah, Hirola. You are the sugar in my tea, oh, Hirola. Oh, Hirola. Don't move me, Kodo, Hirola. Ah, Hirola. How much heavy you don't talk your own? You don't be your last step, you pass your own. We done the plan to go to church. Ojiji ni mo gbogbe. Omo ti ta mo lowo. When I hear my brain wants scatter. Hema wo mo ti mo be ni se like partner. Now what for this loving game? See everybody in you. Oh baby, I love you, I love you. Hirola. Oh, Hirola. I can never do without you. Hirola. Ah, Hirola. You are the sugar in my tea. Oh, Hirola. I still do some check and balancing. And at the same time, for security reasons. Cause anytime, Lordy, one man ye. So in case the body busy, my head up for Chichi. Gallo, my baby, one time. I just did those times. So lost to the Jack and Bros. These days, love don't scars for Lagos. He got on my jay, he got me. I made focus. My guy, bro, on my yard. The back way, hello, Mr. B. I open shop, sir. Papa, 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 papa. Omo an official o bebe la ju fura wa bela de tu fa mora wa I love you Hirola. Oh Hirola. I can never do without you Hirola. Ah Hirola. You are the sugar in my tea oh Hirola. Oh Hirola. Ikolo komu mi kolo Hirola. Ah Hirola. I love you, I love you Hirola. Do without you, Hirola. Ah, Hirola. You are the sugar in my tea, oh, Hirola. Oh, Hirola. Ikolo komu mi kolo, Hirola.
City life. We about to move to the curbs on these next.
Chip. We are Pumbula Mgani Wami. Best Tatela Pansi. Mate Basi Telumona. Basi Telumona. Cause we are Betty Cup. And we are Basasi Telumona. Cause we are Betty Cup. How you like me now? I see you biting now. Lames wanna fight me now. Let's get it, ready, I'm down. You touch on my chance, you kidding me? When everyone saying they feeling me, there's no way I'll let you belittle me. No, I don't play in no little league. Wake up and realize that I'm really nice. And I kill the mic, trying to do it right. From my crew tonight, who's this bright? now we'll see the pie. I so, you a fake ass, you a hatin' ass, got no life. I so, tryna gate crash, where your gate pass? Why you so loud, my nigga? Yazibuza na. Oh, kanti senzeni na. Yazibuza na. Umdomnyama kafunu bonu. Basi Lumona, cause we are Petit Club, and we are Basi Lumona, cause we are Petit Club, so we are Basi Lumona. Koku Moya Baba Bree, I'm about to release. I'm just trying to get the key, yeah. Take the baby mama overseas. Save money for my soul's peace, yeah. Came in the studio for some weeks. I took a walk and I got me some sneeze. Oh, what a life, I want a G. I know I ain't never had it easy. Oh, no. Now I got some strangers trying to reach me. Been through it all, there ain't nothing you can teach me. Oh, no. These voluntary bitches trying to please me. Bitches were never around. No. Look, now I'm holding it down. I'm probably running the town. Yeah. Haters ain't making a sound. Basi Lumona, cause we are Petit Club, and we are Basi Lumona, cause we are Petit Club, so we are Basi Lumona.
Listening to the African Music Mix right here on the Voice of America.
Yeah. Missing breaking news is something that you never have to worry about.
VOAAfrica.com.
It's always there on our website, VOAAfrica.com. First, fast, fair, and in-depth news is what you get.
Say about me and you just know, say it's a myth. You know, say if you know that nothing I go do go be legit. Can't even catch a breath. You there with no guess. How you there? Do your thing around me, baby. Know if you make a laugh right into the death, low mama. Woke up go some island where they no go fit to find us. Yeah, no one on your level. You the more than they unleash your keys now. Plus you speaking free, wow, that's a plus. Cause you know we don't laugh at no white jokes for release. You got all this African melanin energy for me, and you know that I can never do without it. But you just went ahead and took off with no caution, and that was how I learned how to lose somebody.
Kimbashi, tomo shona shia. Shigesu mo minapa. Ano lefito, ano lefito. Enoko na esi loko sito. Kimbashi, tomo shona shia.
Tastier recipe around the African music mix on VOA.
Manena sema wote,
wote kimya.
Kayo nena hapa yatambusa mwenye kima.
Hapo,
hapo ulipo. Kama wependa pepo, kwa nini uogope kifo? Unachekesha. Anipalwa, unafikiri mbinguni utakwenda kwa moto kae?
Ama utapata zali kama Yesu alivyopa?
Acha kujidanganya, kwa Mungu si kwa mzungu. Unapokwenda kwa pipa kibidi kwa njia za panya. Haiwezekani, ila ya imani. Unaelipiza baya kwa jema,
we ni shetani.
Aufai kanisani, aufai msikitini. Na utufai kwenye fani, tekea utapotea.
Aliwaza lumjinga ndilo litalo mtokea.
Na hindo Darubin,
Darubin.
Wasani mweke akilini, asa kwa mtu makini. Makini kiusani, ila kama mtali.
No sweatu pakapuni.
Watakokota chini, unafanya mziki bongo na ekti kama mamtoni.
Ya nini?
Bora kuimba katuni, lugha ngeni za nini kwenye mziki wa nyumbani.
Wakati bongo flavor inapeta zaidi uswairini.
Nina cheka sana, hey. Kuna vitu vya kuimba venye mana kila kona.
Sasa,
inakwa vipu nataja taja majina. Tu nyimbo nzima tena, kwa mistari siona vina.
Mimi na nambari kwa Darubini.
cha jamii, kilio cha jamii. Mimi naona mbali kwa darubini kali, kwa darubini kali.
Yes, naona mbali kwa darubini kali. Ndio maana mziki wangu unaegemea kwenye ukweli. Kwa mfano,
labda ungewa kwa mfano kabla hujashusha kibano.
Nasema rap ni kweli mtupu, rap kiasili, rap si kimba uongo
kama siasa za bongo.
Useme kwenu mnapenzi wakati juma la udongo. Kwa mdogo acha upambe, unapopelekwa tu na kwenda kama ng'ombe.
Simama tupe ujumbe,
kama wezi unyamaze. Nasema mara mwisho,
sio lazima wote tuimbe.
Watu wanataka ujumbe, sio maji gambo tu.
Unasifu ngono na pombe.
Mbafu amna sone, kwenye zama za ukimu. Kwenye nchi masikini ya pili kutoka chini. Afande na shanga,
hata Mungu anakataa.
Kwa msanii wa nchi hii kuimba nyimbo za furaha kila saa.
Wakati uko vijijini watu wanakufa kwa njaa.
Haipendezi kutojali mwenzako ti kwa ajili ya mavazi.
Haipendezi
ama kujiona bora ti kwa ajili ya makazi.
Haipendezi.
Kuna tofauti gani kata Temeke na Mbezi? Au labo kishi Mbezi utakapokufa hauozi.
Kwa shangaa,
eti majani vipi? Kwanza stopisha biti, nimuulize kijana alicho kipatani kipi.
Aliponyosha miguu wakati blanketi ni fupi, aling'atwa na mbu kwenye visigino huyo. Mimi ni msanii, mimi ni msanii, kio cha jamii, kio cha jamii. Mimi naona mbali, mimi naona mbali kwa darubini kali, kwa darubini kali. Mimi ni msanii, mimi ni msanii, kio cha jamii, kio cha jamii. Mimi naona mbali, mimi naona mbali kwa darubini kali, kwa darubini kali.
Na bado tu mwaka huu haki ya nani? Mamluki kwenye gemu mtatokata kama sitake.
Na hii ndo manake.
Mwanamke kama tak basi mwache aende zake.
Usimbake.
Kulazimisha penzi ni hatari sawa na kulazimisha fani.
Kisha unaleta utani.
Mpumbavu, hilo ni kosa kama padri kubaka mumine.
Au kama ticha mkuu kumbaka dento ofisini.
Utafungwa.
Alabuni utanyongwa.
Kwa mdogo ndani ya shamba la miwa hawezi ukavuna miogo.
Kuna tofauti kubwa kati ya wivu na usongo.
Sahau superstar.
Superstar.
Kujifanya msanii ndani ya jumba la sanaa.
Wasanii tunashangaa.
Unashuka si tunapaa.
Unainuka si tunakaa.
Ukipotea
kwetu fla.
Adui
mwombe njaa.
Tanyosha mikono juu
hata kama alikuwa shujaa.
Mimi ni msanii, mimi ni msanii, kio cha jamii, kio cha jamii. Mimi naona mbali, mimi naona mbali kwa darubini kali, kwa darubini kali. Mimi ni msanii, mimi ni msanii, kio cha jamii, kio cha jamii. Mimi naona mbali, mimi naona mbali kwa darubini kali, kwa darubini kali.
Pandesele, aha, mtazamo ni ule ule. Toka Bongo Rekodi. Ya, kama Dr. Gaure. Nice. Sara Kelly. Ya. Bongo Rekodi. Prof. Bobby. Pandesele na majani kinywele. Mtazamo ule ule. Ya, darubini kali.
Papa, Anna, Mama, I got Mama, nada, eh, yo. The African Music Mix. The best African music is right here.
Friends about VOA Africa, music, sports, and news.
Hey, Osiep na. Osiep ni mabera hinya. Kendo Osiep ni nyalo konyi kileo. Lakini nitiere Osiepe moko moko beyo. Mana mohero neno nyuni mana kongo. To kata kech negi ot. Oponyal mi kata gima kiniritrigo yawa. Woya woya, kingi woya woya, manaka jok michieno. Igal ni amu eloga katogeno, katogeno, yawa katogeno. Epinka, chirega jok moko, yawa jok moko, ma woya woya, kingi woya woya, manaka jok michieno. Igal ni amu eloga katogeno, katogeno, yawa katogeno. Jumoko wanda wanda to bene kiyo meti. Jumoko wanda wanda to bene kiyo mukinyalo. Jumoko wanda wanda to bene kiyo mwe. Kindi woya woya, mana kayo to mchiyo. Jumoko wanda wanda to bene kiyo meti. Jumoko wanda wanda to bene kiyo mukinyalo. Jumoko wanda wanda to bene kiyo mwe. Kindi woya woya, mana kayo to mchiyo. Osepe tobe, osep ni nyalo konyi. Mama no taye. Ni e
lakini ni jerego siempre mamoko maga ole maga njao lika kongo de beto yeno nyalo ngeoni kata mopongo gunia kata mana dunia lakini ni seni wodi mama miagi moro matina ritra kota maraji doda komi osiepe tobe osiep ni nyalo konyi mama no taye ni e lakini ni jero sepe moko maga ole maga njao lika kongo to yeno nyalo ngeoni kata mopongo gunia kata mana dunia lakini ni senu odi mama miagi moro matina ritra kota maraji doda komi
Jumoko wa jawa jato benye kiyongeti Jumoko wa jawa jato benye kiyongo minyano Jumoko wa jawa jato benye kiyongo yesu Ingi woya woya Mana kajote mchero Jumoko wa jawa jato benye kiyongeti Jumoko wa jawa jato benye kiyongo minyano Jumoko wa jawa jato benye kiyongo yesu Ingi woya woya Mana kajote mchero
Ingi duwa konya to konya Lakini pakroko mako tonono Osiepe moko bende jo uondore nono Ngare nono To bende ongoko Madu makwenyi ni to bende do Ma inki zungo riga to karido Inki duwa konya to konya Lakini pakroko mako tonono Osiepe moko bende jo uondore nono Ngare nono To bende ongoko Madu makwenyi ni to bende do Makapo de sungo riga to karido
Commercial free on your favorite radio, VOA Africa. more of the music you want to hear from your favorite artist more often, right here on VOA.
Mom. Bringing you near what you long to hear. The Africa Music Mix on The Voice of America.
I'm gonna go to the bar. I'm gonna go to the bar.